you gotta find your own way. And don't be afraid. Check. We're so connected that we're disconnected. You think it's pathetic, I'm empathetic. I'm just affected by what they projected. Accepted the darker sides that they bury. Scary, but prepare me when situations get hairy. Not Styles of Bella Fonte, a wise little brother, word of Pooh and Fonte, the one to old Kanye. Spiritual backpack with a touch of Q-tip, the abstract, try to make an impact. Like a dimple, watch the waves ripple. When life cripples, I'm just trying to make the complex simple. Like get me out of my head and in my heart space. Show compassion to myself on my off days, cause I beat myself up. Tyler Durden Fight Club, show me love, show me a sign from up above. Synchronicities, numbers repeating. I know one day I'll find what I be seeking.
I'm trying to find my own way.
Work's a regular thing. Have the anti-venom ready when I'm starting to sting. I'm scorpionic, plutonic, analyzing microscopic. I can be comedic, or I could dive to the depths of your soul. With every solar return, I yearn to learn, integrate what I was taught. Ascend to higher levels, totem animals are hot. Connect spirit, vision, and thought. Stagnant energies meant to unblock. I now open doors I never used to unlock. I'm just channeling the greats. Meditate on sacred geometrical shapes. And learn to embrace my unique traits.
Cause I'm trying to find my own way.
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 When life can feel like a maze.
When I can feel like a maze.
I trust myself and embrace.
I trust myself and have faith. You know what I'm saying? Yeah. You just gotta trust yourself.
To your halo, like you're some kind of angel, that sparkle in your eyes. Yeah, I don't even need sunlight. Everything that you do, you got me smiling when I'm wrapped up in you. Something I can't put my finger on it. Makes me love you like crazy.
Everything that you do, you got me smiling.
Smiling.
Winnipeg has a vibrant Black and African community. However, despite how quickly this community grows, events and festivals celebrating Black and African heritage and culture still needs to catch up. Afro Falls is looking to change that. Let's take a look back at an interview I had for an event that took place on September 24th. An event which is looking to grow the African and Black cultural communities in Winnipeg. We'll also take a look at a new podcast series on U Radio called Swahili na Waswahili.
My name is Olu Afolabi. I'm 22 years old, Nigerian Canadian. Been here since 2012, I suppose. Came with my family. And I lived mostly in the south side of the city. So that's for Richmond West. That's where I represented. And I graduated from FRC, for Richmond Collegiate, in 2018. I was at the U of M for a bit, and then transferred to the U of W, so I'm currently at the U of W. I run a business called YBK Entertainment, and I think that's why we're here.
Very good. So, this weekend at the St. Norbert Arts Center, Afro Fall is taking place. How did you connect with St. Norbert's Art Center? How did you get involved with them to kind of put this event in place?
So I suppose I should say I'm also an artist, right? I make music. So last year we had a little show at the St. Norbert that one of my homies put me on. And we had a performance there, and it was just a really cool venue. It's on the south side of the city. It felt like home, you know, doing something for the community. And so we just started building a relationship since then. And this year, when we were looking towards like planning events and shows for the year, we reached out to a few venues, you know, that we had some ideas about. And St. Noble was just the one that really like stuck, you know. And I gotta give the director at St. Noble a shout out. Yeah, you know, Sharon, she's been amazing, you know. Like, if anyone who's done event management or any sort of project management, you know, like talking to the boss person could be difficult, you know, but Sharon does an amazing job, so very thankful for that.
With like Jerry Fest and everything like that, giving opportunities to artists a place to showcase their art,
yeah,
to reach out and connect with mentors to learn a bit? Did you take part in that program at all,
the mentorship? I was at the Jerry Fest, but I haven't been part of the St. Norbert mentorship yet. But I was at the Jerry Fest, and it was an amazing time. Unfortunately, I didn't get a chance to meet Jerry, but I've heard such amazing things about him and the void that he's left in the community. You know, like, there hasn't been anyone to fill that void ever since, and just seems like there's at least two generations that look up to him in that sense and are inspired by him, you know. So I'm just trying to play my part.
What better way than to build a festival, to build an event, than from the perspective of an artist? So why did you want to create Afrofall? What is it that you're like, okay, yes, I want to put this event on, I want to get involved, I want to, you know, celebrate with the South End community?
It really started with the idea of, like, why I created my business, YBK Entertainment. So YBK Entertainment was created by myself. I have three other partners, two of which are also artists themselves, right? And when we started making music, you know, from just like average people who want to make music in the community, right? And we seen the ups and downs, we saw the difficulties and the obstacles and the lack of opportunities, you know, we got to a point. I've been doing music for, well, I've been doing, I guess, hip-hop recording music for like 2 years now, and it got to a point where it's like, okay, I feel that I've learned some bit and I could help someone else throughout, like, their journey, so they don't necessarily have to face the same difficulty.
Yeah, they don't have to go through that whole process again.
Yes, sir. And, you know, I was thankful and grateful. I was surrounded by like-minded people. My friend Oja Koi, that's his artist name. We actually went to school together. My other guy, Cozy Manos, and Caitlin Hillier, those are my partners. And together, we came together to create YBK Entertainment. And, we did our first show last year in May 13th of last year, at the Bulldogs Event Center. And, man, it was overwhelmingly a great show. Like, I wasn't expecting, because, yeah, before then, we had done previous shows like house events, you know what I mean, or like, let's just say, like, underground shows and stuff, but we haven't actually, like, put a show where there was a stage or there was a sound person involved and all these different elements, right? So, and especially, like, just 2 months after the restrictions were lifted, to see it all come together, like
that
so would have
been, like, very, like, exciting, very, like, it was, exhilarating moments.
Yes, it was, like, overwhelming. Like, that's the only word I could use for it, like, in a positive way, you know? And then, like, after that, we were just like, what else could we do? And we spent pretty much a year working with different members of the community. We created a group called the 204 Collective, which is like is a mentorship program for artists who are starting up or at whatever stage they are in locally. We just help them get to the next stage they want to be, you know, connect them with the right people, put them in the right places and such things, right? And so when we attended the Jerry Fest, it was very inspiring to just see, like, that whole community. And I thought, why don't we do this as well, but have it more aimed? Because when me and my partners, we were looking at it, there's a festival for pretty much everything else, you know what I mean? There's Folk Fest, there's Soca Fest, you know, just all these different little Summer of Sound, all these different festivals, but there isn't quite an Afro festival here in Winnipeg. So we thought that was a void that needed to be filled, and so we did.
You know, you're talking before a little bit about the void that Jerry has left, but listening to individuals like yourselves and others who have joined the mentorship program and everything, it feels like his legacy is creators and creatives coming together to mentor and help elevate each other. That's a legacy there.
Amen.
You
to that.
And your friends and everything coming right together, your partners, to build something new that celebrates voices that wouldn't necessarily be heard when you're talking about. Yeah. There's really not that many, like, African or Black festivals in Winnipeg. So an opportunity like this is great. So let's get a little bit into it. What okay. is this weekend going to look like for Afrofall?
We have lots of plans. It's a festival. It's family friendly. You could expect lots of arts and crafts, lots of amazing food, lots of local booths and vendors, and live music starting at 6 p.m. You know, just a quick sum up.
Why don't you tell me a little bit about African music, Black culture, and kind of growing it here in Winnipeg? You know, There is a vibrant and large Black community, an African community here in Winnipeg. There's so many amazing restaurants, artists, individuals. So creating a platform like this to bring them to the forefront is great. Why don't you just explore a little bit, you know, what does, and of course, like African culture is so broad and so vast and everything, but why don't you just explore a little bit about, you know, what does Black culture look like here in Winnipeg? What does the music scene sort of look like?
Well, firstly, I'm glad you distinguish between Black culture and African culture, because there is a difference, you know, there's a difference from an African person living in Africa, an African person living in North America, and Black American, you know what I mean? Like, so altogether, African culture is mostly very traditional. You know, we have traditional foods, we have traditional languages, we have, we even have our own like movies, you know what I mean? Nigeria has like the third biggest entertainment industry in the world, right?
Yeah, I've definitely seen different videos and things like that coming out of Africa, like on TikTok and things. What is that one meme? The why are you running?
Yeah, that's a great one. That's a great one. Yeah, yeah, that's a great one. Have you ever seen the one of it was on YouTube a while ago. This dude pranks his dad about getting a girl pregnant.
I think I have. There's so many cool things. I can't quite remember the which country he's from in Africa, but this guy, he was making these YouTube videos, like very like just learning for himself, bringing his community together, and then he got kind of funding and everything to get more equipment and better cameras and everything. This guy is like building a whole kind of movie scene in Africa. It's been many years since I've seen it, but it's just been so cool of like seeing people come together to create these unique and amazing stories, and you know, coming here to like Canada, you know, continuing to build those stories and create a place for them to thrive. Like the movie scene here in Manitoba is growing. You know, Real Film Festival or Real Pride Film Festival is happening soon. You have the Gimli International Film Festival. What are some other ones? Fascination Film Festival. There's a ton of different film festivals. So yeah, providing opportunities for Black and African creators, whatever medium it is, I think it's so cool.
Yeah. Like even in terms of the music, in Africa itself, you have like there are all these amazing artists from West Africa, but there's also amazing artists from South Africa, Central Africa, East Africa. You know, like in South Africa, we have Sakodi. You know, we have Joey B. In West Africa, you have amazing artists from Nigeria, from Ghana. You know, and like even internationally too. You know, like artists in the UK who are like dual citizens, artists from Canada who are dual citizens. You know, like Dax. Dax performed last night in Winnipeg. He's Nigerian Canadian.
Very cool. It's growing, and I think it's just better for Canada and Manitoba as a whole as we develop these spaces and grow these spaces to embrace different cultures and voices. Because for myself, like every time I get a moment to just, you know, dip my toes in another culture to learn a little bit more about it, I think is just a growth experience for myself. Learning more about different cultures and a people. And, you know, the stories they have to tell, whether that is music or film.
Yeah, exactly. I'm just thankful, like I said, to just be able to play my part. You know, it took a few people coming together to make this, to make the Afrofest a reality, you know, from the St. Norbert Arts Center to the Black Artist of Winnipeg to Unreal Creative. Which is an amazing platform, actually, one of our partners that we work very closely with, Manitoba Music as well, you know, so all these different entities coming together to make this happen. So I'm definitely very thankful, you know, for people being able to see that vision and being open to wanting to celebrate the community, celebrate the culture, you know, because we have a very grown community, especially in south of Winnipeg. Like Bridgewater, Richmond West, Fort Garry, there's a huge African community.
You know, as creators coming together, you know, what is that sort of process? What sort of insight do you think that brings in terms of, you know, developing other music and helping support other artists versus someone who maybe doesn't have that musician or creative background?
I think for us, reasons kind of different in our approach and even in our execution is, as creatives, we always think of it from a artist point of view, from a creative point of view, you know. So it's like there have been a lot of shows and a lot of events I went to, and you could see it in the management and the administrative aspect of it, where just like the planning wasn't done the best it could, you know. And like there's only so much planning we could do. Like there's this Yiddish saying I like a lot. It says, you know, we plan and God laughs, you know what I mean? Because there's only so many factors that we can control, right? There are a lot of factors that's uncontrollable. And so with that said, like, it's just always keeping in mind that at an event, you know, or just as an artist, you want to have a good experience, you know? So you want to make sure the artist has a good experience. You want to make sure the crowd has a good experience. You want to make sure everyone has a good experience. It's always about the experience, whether you have two people in the crowd or 1,000. And because the thing is, if you create a good experience for those two people, they're then going to tell two more people who are then going to tell two more people. And your next show is going to be bigger than the last one, right? But if that lack of experience is there, then there is no incentive for people to come to your show.
For developing an event like Afro Fall, of course there's going to be challenges and obstacles you have to overcome. You know, what are some of the challenges of, you know, creating an event like this? And, you know, this is the second year now, and in our conversations before, you're talking about you wanting to make this an annual event. What are some of the challenges you've had to overcome for this year, maybe the previous year? And, you know, what are some of the steps looking for to continue to grow this event, maybe from the perspective of yourselves in terms of organization, and from the perspective of the Winnipeg community, whether that is the South or all of Winnipeg, that can continue to help develop events like this and continue to elevate Black and African music, culture, foods, and everything at festivals like this?
Right.
First, I know that's a little bit of a broad and complicated question.
I'll try my best. Well, first and foremost, the biggest obstacle, honestly, is just the weather. You know, like even right now, it's forecasted to rain on
Classic
Sunday.
Classic Manitoba, right?
Right? Right, but it's like it's forecasted to rain today, for example. You know, and I don't think we're gonna see rain, right? So it's I guess that is the
it's
biggest
a knock on wood sort of situation.
You know, as loud as you can, yeah. But other than that, the other aspect is honestly just in terms of advertising and promoting and marketing. I think this year, because there was a lot of focus on like the Jerry Fest and the Food Festival and all these different things, we didn't spend as much time, or like we didn't start
some of
promoting.
Things fell through the cracks a little
bit as early as we should. But like regardless of that, I don't think that's necessarily an issue, because it is the first festival, so like there's only as much awareness as you could create. But I think just like moving forward, it would be especially now that we have the first one, we could have like footage and content to post throughout the year and next year. So like it's something that's constantly on people's mind. I think having platforms like this one, you know, radio stations, talk shows, where we could talk and promote and create that community, right? So everyone knows and everyone is in touch with what's going on within that community. I think that also helps for sure, you know, and I'm thankful for you having me.
Hey, no worries. We're really always excited to learn about different events, different people's different voices, that sort of thing. And yeah, as you're mentioning, it's all about building that momentum, right? Like, hey, you'll have content and stuff like that. You can kind of spread throughout the year, getting people to know. It's like, hey, what is this thing? What's going on? That seems really cool. Maybe if they didn't see it this year, maybe next year they'll be like, hey, let's check this out. Let's add it on to our calendar
Precisely.
For next year.
Precisely. Exactly. That's the plan. You know, whether we have like 300, 500, or 1,000 people show up this year, the plan is to multiply that next year, regardless. Right? So we just have to make sure that I guess we play our part. We make sure we create a good experience, make sure we create a good vibe, a good environment for everyone to have a good time.
Go, Baba, Africano, go. Bama kone babele kukama lumiko Avo babele kukonguko Momo babele kukolako Bama kone babele afrikano mo Hey, hey. Lele mamo, nangu ni makone Kanji nangu mbala kweni ni kumwedako Nangu ni mosambikano ne Momo, ni afrikano Mama konde babeli na line mpudu Kanji maduvano wanalota Nangu mafrikano, mosambikano Makonde Africana. Yeah, Makonde the Tete, Makonde the Bera, the Maputo, the Nampula, the Mozambique. Hey! Interessa dançar junto aqui.
Give them what they need if they love this. It's all about greed if you want rich. They gon' make you bleed if you flaunt it. Everything is free, you don't own shh. Breathe. Let it all out.
Give me, always back. Dollars be that silhouette. Draped over greed, sinful as that it'll get. I see it, I'll take it, no matter the consequences. My DNA needs it, it's written on the sentences. Intense, selfish desire for wealth. Throw away the principles and sit that it on the shelf. I possess an expression beyond any possession. Pass by ambition, didn't serve no satisfaction. Let me
it's all about legacy. Yeah. Better life mean better me. Who knows what better be? I just know that it better be. Better keep that energy.
I only flex for the enemy. Swear to God, there's 10 of me. I'm the only 10 I see.
Opportunistic that coincides. Fundamentals is questionably prolific. I idle like a psychological concept. Possess more than one needs. Urge a gluttonous fondness. I'm excessive, moral. Typically criticize, amplify. Start your day with a beautiful lie. Let it all out. It's not worth the struggle. Any amount of vanity only burdens the muzzle. And let me
Swahili Now Waswahili is a new podcast series on U Radio. This series explores the growing Swahili community in Winnipeg and finds out what's important to them and to highlight their voices. Let's get into it.
Karibu sana watu wote kwa podcast yetu Swahili na Waswahili. Naitwa Christian Dunia. Leo tutazungumza juu ya jamii yetu ya Waswahili hapa mji wa Winnipeg. Ni community yenye iko inaongezeka kila siku na inaomba tuanze kupatia lugha yetu ya Kiswahili fasi kabambi. Mgeni wangu leo ni kaka Solomon Baleke. Yeye ni muimbaji, tena mwanzaji na mtangazaji kwa media Winnipeg Swahili TV. Inautumia hapa watu hapa Winnipeg na pia Congo, miji mbalimbali Congo. Karibu sana kaka Solomon.
Asante sana, nashukuru sana dada Christian kwa kuweza kunikaribisha kwenye podcast yetu ya leo, na nafurahi sana kama vile ulivyozungumza. Mimi naitwa Solomon na niko tayari kuzungumzia kuhusu yale ambayo tunaweza kuzungumzia leo kuhusu Winnipeg ama Kiswahili ama Waswahili ambao wanaishi katika mji wa Winnipeg. Asante sana.
Kwa kuanza, kama unaweza kutuelezea kidogo juu yako, wakati gani ulifika hapa, umetokea wapi?
Kwa kifupi, kwa sababu hatutaweza kuwa warefu sana, ningependa kusema kwamba mimi nimetokea Congo, na mahali ambapo nimetokea zaidi ni Kiliba, ndoko nimezaliwa, lakini Kiliba iko katika mji wa Uvira, Uvira katika province ya Sud Kivu, ambapo ndoko nimetokea. Na nilikuwa sana, nimekuwa nje ya Congo muda mrefu, baada ya nimefanya miaka 20 na zaidi sasa siko katika nchi ya Congo. Na nilitoka hapo 2002 na nikajielekeza nchi ya Kenya, ambapo nilikaa muda wa miaka 13, na nikiwa pale nimekaa kama mkimbizi, kama refugee, na pale ambapo nilikuwa katika kambi ya Kakuma refugee camp, pale ambapo nimekaa zaidi. Na mwaka wa 2013 ama 2013 ndio niliweza kukuja kutoka Kenya kukuja hapa Canada, haswa katika mji wa Winnipeg, Manitoba. Yeah, mwezi wa saba, tarehe 10 ya mwezi wa saba. Na sasa nimekuwa na miaka 10 sahi. Nimefikisha miaka 10 juzi.
Mm-hmm.
Yes.
Karibu sana.
Asante.
Na nimesikia ilikuwa njia mrefu kabisa kufika hapa.
Ni mrefu kabisa.
Ni furaha sana kukua na weye.
Yeah.
Na tunaongea juu ya lugha ya Kiswahili na TV, media yako inakazia sana kwa hiyo lugha ya Kiswahili. Ni fasi gani yenye hiyo lugha inakamata katika maisha yako? Kuongea maisha ya kila siku, kunyumba, watoto?
Asante sana, nashukuru sana dada. Mm. Kweli Kiswahili ni inachukua lugha inachukua nafasi sana katika maisha yangu sana. Kwa sababu mimi naweza sema kwamba tumekoma katika lugha zingi, Kiswahili, Kifuliru, tunazungumuza pia lugha za mama, lakini tunapokuja katika hizi hinchi unakuta kwamba tunaongea zaidi lugha za nyumbani. Tunaongea Kiingereza, tunaongea Kifaransa tukiwa kwenye makazi na mahali pengine. Lakini kawaida kabisa tunazungumuza nyumbani, tunaongea lugha za nyumbani, Kiswahili sana haswa. Mikutano mingi kanisani ambayo tunazienda ndani ni Kiswahili tunazungumzia. So kwa hivyo tunajaribu kuangalia nafasi kubwa ili tusiweze kupoteza watoto pia. Unajua kesho yake tunaweza kujipata tunaenda Afrika wala mahali kwingine katika nchi ambayo wanazungumza Kiswahili, na inaweza kuwa ya muhimu zaidi kutusaidia. Na hapa pia tuna wazungu ambao wanasafiri kwenda Afrika na wanaweza pia taka kujifunza Kiswahili. Hayo ni mojawapo ya mambo ambayo tunayapatia nafasi sana katika lugha ya Kiswahili.
Mm-hmm.
Yeah.
Ndiyo, na ni kweli hiyo unasema, tunaongea malugha mbalimbali hata nyumbani, na hata Kongo tumeongea Kifaransa, watu wanaenda kwa masomo wanaongea Kifaransa. Hapa tunafika inakuwa kuongea sasa Kiingereza sana. Njo watu wanaingia katika iko sawa na sahabu kidogo hiyo maana ya hiyo lugha yetu ya Kiswahili. Na ni mzuri sana gisi weye ulitia hiyo Winnipeg Swahili TV, mambo yote yanapitikana katika Kiswahili na inatia mkazo sana kwa hiyo lugha tusisahau. Na kuongelea juu hiyo media yako Winnipeg Swahili TV, ni nini ndio ilikutuma kuanzisha hiyo media yako, hiyo TV yako, sasa ulianza nini ndio ilikutuma?
Yeah, asante sana kwa kuweza kunipatia nafasi tena kuweza kuzungumza hiyo. Kwanza wakati ambapo nilifika hapa binafsi mbeleni, kwanza mjini Kenya nilikuwa napenda vitu za media kama hizo. Lakini wakati nilipofika hapa nilijipata kwamba tunakuwa na machangamoto au challenges mingi ambazo zinafanya kwamba sisi Waswahili sisi Waswahili tunakuwa na ile changamoto kwamba unakuta kwamba kuna vitu zimoja ambazo tunazifanya kama sisi na hatuwezi kusikilikana katika huu mji ambao tuko ndani, ambao wa Canada ama Winnipeg. So mawazo yakaja kwamba ni vizuri zaidi nifikirie kuangalia kitu gani tunaweza kufanya kama tool ya kuweza kutusaidia kama watu Waswahili ambao wako hapa jijini Winnipeg na Canada mzima. Kwa sababu tunakuwa kweli na challenge, kwa sababu Kiswahili tuko tunaenda tunakomaa. Waswahili tuko tunakuwa kila siku. Tunapozungumzia Waswahili hatuongei Wakongomani peke yake, tunaongea Wakongomani, tunaongea Wakenya, tunaongea Warundi, tunaongea Wanyarwanda, tunaongea Watanzania, tunaongea Waganda na mahali Msumbiji, Mozambique, mahali ambapo wanazungumza Kiswahili. So wanapokuja hapa tunaona kwamba tunapoteza ile lugha yetu inapotea. Sasa nikajiuliza tunaweza kufanya nini ili tuweze kurecover ama kuweze kuchukua ile lugha Kiswahili kuje juu. So ikaonekana kwamba ni tukipata media kama Kiswahili inaweza kuwa mzuri zaidi ili iweze kutusaidia na sisi tukue tunazungumza mambo fulani kwa Kiswahili, kwa sababu kama kuna mambo fulani point fulani ambazo zinahitaji kuzungumza. Tuna wazee ambao walitoka Afrika hawajui Kiswahili. Hawajui Kiingereza, hawajui Kifaransa. Mambo mengi yanapitikana hapa jijini Winnipeg ambao hawajui. Ikabidi nifikirie tunaweza fanya nini. Ingawa kuko changamoto fulani zipo, lakini bado tunaangalia tunaweza kufanya nini ili tuweze kuamsha, tupate hata mtandao ambao unaweza kufanya kuwa na Kiswahili, kila jambo lizungumziwe kwa Kiswahili pia. Matangazo yanaweza kuwa kwa Kiswahili ya hali ya hewa. Tuna hewa tofauti hapa katika mji wa Winnipeg, na kuna wakati mmoja mtu hawezi jua, watasema kutakuwa na thunderstorm kwa mfano, watu hawatajua kwa sababu hatuna access sana ya CTV, ya CBC, ya Global TV, hizo hatuna nazo. Unakuta watu wengi wako kwenye YouTube. Sasa mimi nikafikiria kwamba ni mzuri zaidi tuwe na ile nafasi ya kuweza kufanya mtandao ambao pia tunaweza kuwa tunazungumzia something like my debates za ambazo tunaweza zizungumzia jinsi gani tuna changamoto katika Ulaya hii nchi ambayo tuko nayo ya wanawake, ya wanaume, ya watoto, kabila mbalimbali, different topic zenye tuko nazo. Na unakuta kwamba hautapata time ya kwenda kwa CTV kwa Global TV, kwa CBC, kupata time ya kuzungumzia yale ambayo mnaweza debate kuhusu culture ama mila na desturi za Mwafrika ama za Mswahili. So kwa hivyo nikaona kwamba ni vizuri zaidi tupate kitu kama Winnipeg Swahili TV ambayo inaweza kutupeleka tupate nafasi. Hiyo ilikuwa mojawapo ya sababu zilituma mimi naweza kuja na hiyo pointi ya Winnipeg Swahili TV. Pia jambo kama waimbaji, kama vile nilivyosema sisi ni waimbaji. Waimbaji tuna changamoto mingi. Unatoa mziki hauendi mahali.
Okay.
Sasa inabidi uanze kutafuta market Africa. Na hapa tunaweza kupiga pia, tunaweza kuimba na mziki wetu ukapigu hapa jijini Winnipeg. Lakini changamoto ni kwamba, ama challenge ni kwamba, nani atakuchezea mziki huo? Hauna pesa za kufund, za kupatia kuende uchezewe kwenye radio. Unaona? Sasa kwa hivyo ikaja mambo mingi sana ili kuangalia what can we do. Tunaweza fanya nini ili tuweze kufanya kitu kinaweza kutusaidia na sisi Waswahili tukue na mada mbalimbali ama debate mbalimbali ili Kiswahili pia kiendelee. Mtu kama Ryan pia siku nyingine naye aongee Kiswahili.
Ndiyo, ndiyo.
Yeah.
Na mimi nakumbuka sasa tulikuwa watoto tunakomaa magharibi sasa inafika, baba anawasha radio na watu yote wanakusanyika karibu ya radio kusikia news. Hiyo mitandao ilikuwa sagisi ya kukusanyisha watu. Njo mimi naona sagisi weye ile kuanza hiyo media yako ya Winnipeg Swahili TV inaweza kuwa sagisi ya faso ya kuweza kukusanyisha watu wa kuongea Kiswahili. Ni mwio pia ndio iliweza
Ni mojawapo ya reasons kwa sababu nimewahi kuwa na mkutano wa watu wakati niwahi kufanya mkutano, nikawaita watu, different people, wakakuja, nikawapatia ideas zangu about hiyo nini watu wa Swahili. Kwa sababu ukiangalia hata churches, mama kanisa za siku hizi, wanaongea Swahili. Swahili English, Swahili French. So that means kuko umuhimu wa Kiswahili katika community zetu. Na siku hizi nilishusha kidogo sifanyi podcast nani show, watu wananisumbua, watu wananiita sana. Swahili TV wapi? Ilienda wapi? Mbona siku hizi hatuna debate, hakuna mada, hakuna nini? So hiyo yote inaonyesha kwamba people are interested in that. Unaona? So hiyo ndio reason yenyewe inaweza kuwa watu wanataka tuweze kuendelea naye. Lakini sasa kuna challenge kama tutakuwa tuzungumzia baadaye, kuna changamoto zipo.
Ndio, na hapo ndio tutaendelesha kuongelea juu ya machangamoto. Wewe kama vile mtangazaji umeanza hiyo platform, hiyo media ya Winnipeg Swahili TV, nini ndio inakushida gani ulipata? Sasa ulianza na paka hivi, shida gani zenye ulipata?
Kufatana kama vile nilivyosema kwamba kwa kila kitu ambacho unaweza kuanza hakuwezi kosa changamoto ama challenge. Na challenge ziko nyingi. Kwanza personal funding iko problem. Kwa sababu kuko vitu zimoja zenye unahitaji kununua na unahitaji pesa, na pia isitoshe kupata nafasi kwenye unaweza kufanyia kazi. Unaona? Hiyo ni changamoto kwa sababu unafanya kwenye nyumba yako na watu wengine hawapendi kukuja katika nyumba za mtu kwa sababu kama haupo inakuwa ni changamoto. Lakini changamoto ni kwamba hatuna nafasi kwenye tunaweza kufanya kile kitu kikuwe kikubwa zaidi. Hiyo ni changamoto ya pili. Changamoto nyingine ni kwamba watu wako kusupport, watu kusimama na wewe hawapo. Na watu wengi wanapenda kulipwa, wanapenda pesa. Sasa wakati ambapo unaanza kazi ni vigumu kwamba uweze kuanza kulipa watu. Wale watu wa kujivolunteer ama wa kujitoa hawapo. Na unakuta kwamba wewe unafanya ile kazi lakini hauna mtu wa kusupport, kusimama na wewe kubeba ile kitu ikuwe kubwa. Hiyo ni changamoto kubwa. Wakati hauna muda inamaanisha podcast ama show hazitafanyika. So unahitaji watu wengine wakuwe pale wa kukusupport, kukusukuma. Ukikaa kwenye technique kama hivi ndugu Ryan yuko hapa kwenye technique, sisi tuko kwenye podcast, tunahitaji mtu mwenye anaweza kwa technique ukifanya mazungumzo na mtu. Hiyo yote ni challenge. Unakuta unafanya kitu wewe mwenyewe unafanya podcast, nani unafanya mazungumzo, nani wewe mwenyewe tena una control mitandao mitambo. So inakuwa ni changamoto kubwa. So kwa hivyo nakuta inakuwa ngumu zaidi kusema utokee. Lakini tuna imani ikiwa tunaweza pata watu wa kutusaidia kuinuka juu na tunaweza kufanya hii kitu kuwa kubwa. Kwa sababu Kiswahili sahi kwenye nchi ya Canada ni moja wapo ya lugha zenye zinaendelea sahi. Nilipata wengine nilikuwa nafuata kwenye Baraza Media TV kutoka Quebec, Montreal. Nilikuwa nazungumza nao, walikuwa wanafanya interview na watu community ya Kenya. Walikuwa na Kiswahili Day, Swahili Day tarehe July 6 this month walikuwa nayo. Na nikaona kwamba iko very interesting. Sisi watu wa Winnipeg tumebaki nyuma. Mm-hmm. So we have to pull up our socks ili tuweze kuinuka pia kwenye Kiswahili. Na ndio sana naita watu wenye wako pamoja na sisi, wenye wanaweza taka wakuje.
Sasa ndio, hapa umesema, umepata uko wewe peke, unasikia kama uko peke yako. Namna gani watu wanaweza kusaidia? Kama kunivo ya watu, kama vile community na kunivo, sagisi ya government, au msaada gani watu wanaweza kusaidia?
Yeah, personally kungambo ya msaada, tuko na directors, tuko watatu. Nilikuwa nataka tuwe wengi ili kusaidiana. Lakini wale wa director wananisaidia kwa sababu nina register kwa government ili kukuwa na kunisaidia kufanya madebate ili kuzisikue zinaweza pita mipaka vitu kama kukuwe sheria fulani na nichunga. Niko registered kwa serikali lakini msaada ndio sina. Ningependelea kama vile nilikuambia watu wajitokeze, wale ambao wanataka Kiswahili tubebe Kiswahili mbele. Wajitokeze, tusimamishe Kiswahili, tuangalie tunaweza kufanya kitu gani na sisi kuhusu Kiswahili. Yani watu wakuje, wanisaidie, tufanye, tutafute hata mahali kwenye tunaweza fanya kitu kubwa, kama nyumba kubwa kwenye tunaweza kuwa na sisi. Tunajua hii ni nyumba ya Kiswahili, kwenye tunaweza ita watu wakuje wakubwa hapa, tuwaite, tuwa interview kwa Kiswahili. Hata kama ni mzungu tumuinterview kwa Kiswahili, na iti, kama tutatafsiri, tunatafsiri, lakini ajue kwamba yuko kwenye Kiswahili na inaweza kutupatia pia nafasi kubwa kama Waswahili kwenye mji wa Winnipeg.
Asante sana. Na hiyo nikiwaza watu wenye wanatusikia leo, kila moja mwenye iko na namna yeyote ya kuweza kusaidia, kwa sababu juu mtandao kama hiyo kwa kuendelea na kwa kukomaa, kwa sababu tunatafuta ikomae, tunatafuta endelee na kusupporti lugha yetu ya Kiswahili. Na kila moja anaweza kusaidia namna anaweza, kama vile kama uko na skills fulani fulani unaweza kusaidia.
Kujitoa tu.
Kujitolea.
Kuja kuhusika, kujitoa, kusupport. Na tusifikirie tu Winnipeg peke yake, but tufikirie zidi ya Winnipeg, yani Canada mzima. Nikisema kwamba tuko na BBC London, iko Swahili. Tuko na Dutch Welle ya German, Swahili. Tuko na USA, inaitwa nani ya USA ya Kiswahili. But Canada hatuna, Swahili hatuna. So kwa nini tusifanye pia ya Swahili?
Asante sana. Na wapi watu wanaweza kusikia na kupata Winnipeg Swahili TV? Na ulisema pia uko muimbaji, wapi watu wanaweza kupata nyimbo zako?
Asante sana. Winnipeg Swahili TV tuko bado base kwa Facebook, tuko base kwa YouTube, pia tuko na TikTok, tunapost some videos pale. Na Instagram tunaweka pia some video kidogo, not too much. Telegram na Twitch sometimes na post ya Winnipeg Swahili TV kwa Solomon Baleke na post some. Na zaidi tuna post pale, naweza tupata kabisa pale zaidi. Na katika kama vile nisema pia ni muimbaji, niko na work on my videos na audio songs nimefanya. Niko na nyimbo ine pale tu kwa Winnipeg Swahili TV, utazipata 4 songs zenye niko na jaribu kuwork on videos, na pia kuko 4 zenye niko na release very soon tena. So a total of 8 songs zenye nimefanya but ziko kwa Kiswahili, na hiyo yote ni tunajaribu ku raise our talents. Yeah, watu wakitaka kuzifuata wanaweza zifuata pale ku Facebook, YouTube, ziko pale kabisa na Instagram.
Asante sana. Mmesikia, mnaweza kupata nyimbo na kufuata Winnipeg Swahili TV kwenye Facebook, yeah, YouTube, Instagram na mahali mbalimbali.
Na pia kwa kukata kidogo, tunawakaribisha watu pia, watu wakuje tu kuwe na ma debate. walete topic, different topic, tuonge, to make sure that tuko tunazungumzia mambo ambayo inatuaffect hapa katika mji hii Canada ama mji wa Winnipeg.
Okay, mnasikia kama mna idea mbalimbali, mna idea za kupatia yeye kaka Salomon hapa kwa kuendelesha media yake, mnaweza kumuandikia na kumusemesha tu. Okay, asante sana. Na uko na wengine unaweza kuongeza?
Nafikiri mimi kitu naweza kusema tu ni asante sana kwako dada, na haswa zaidi kwa You Multicultural kwa wenye wametupatia nafasi kama na hii kuweza kuzungumzia vitu kama hizi, vitu vyenye viko very important sana. Ya, niliwahi kukutana na Ryan tukazungumza, na nashukuru sana kwa sababu tena nimepata nafasi kukuja kwenye office ya You Multicultural. Kitu ambacho wanakifanya ni kitu kizuri sana, na nashukuru kwa sababu wanatuconsider pia watu wa Swahili. Hii inatuonesha kwamba hakuna ubaguzi wowote, hakuna racism, hakuna discrimination, hakuna segregation katika lugha, katika rangi na ukabila. Nashukuru sana kwa kuweza kunipatia nafasi ya kuweza kuzungumza haswa katika ofisi hii ya You Multicultural. Thank you.
Asante sana kwako pia kwa wakati yako na kukuwa hapa leo, na karibu tena siku nyingine. Na kumbusha watu kama uko mwanzaji na mtangazaji wa Winnipeg Swahili TV, na leo tulizungumza juu ya maisha yetu ya Waswahili hapa na lugha yetu ya Kiswahili hapa Winnipeg. Okay. Aksanti watu wote kwa kusikiliza Swahili na Waswahili. Naitwa Christian Dunia, na kwa kupatana wiki ya kufata. Aksanti tena kaka Salomon kwa kuwa nasi. Kwa heri kwa kuonana.
Hey, thanks for listening. Make sure you tune in every Tuesday for more episodes of You Talk on 101.5 FM. If you're enjoying the content, make sure you head to u-channel.ca to check out more content from You Multicultural. To find out more, to check out more from You Multicultural.